twende WhatsApp.
Twende WhatsApp.
But for now I even don't know what's up. Kasema umeni noki so we have feeling cap. Ila kila nkiku cheki ko mega filika. Iko wazi magetona utakifika. Yetu na hofu kifiko tatumika. Nimepita jisana subiri na ujafika. Na umenambia sio mda utafika. Geto nshali safisha msosi nimepika. Fanya faster utimbenta aibika. Nina muda nimeka. Nisha pigike fanya faster kabla joni hajanza kutapika. Ukumbi nisha safisha nyasi zote nisha fieka. Ni wewe duha ukombono na niweka. Joni machozi asha anza kumdondoka. Mdo merash tangu nambia unafika. Nambia the change of plans ama nini. Daily promise utanieka hadilini ungejua. Joni nisha mpaka nini fanya faster kabla sijanza poteza madine.
Nitapue sema ulipo ni bufata nyuma.
Kukula haya sasa tagula. Unda kopa unda gula. Unda nipa pain kila zamu unda nila gula. For how long tutaponga kwa phone na siku on. Kenu simbale namba nombola hoka na gone. What's going on? I really don't know. Na sina form na ni deform. Zoni reform we. Video call mpaka data zikakata. Nacho shkuru meku call no meshika. Come for my risk kijesha chanza nitoka. Where the I pick up?
For how long? Tani pick up his inga for how long?
It's a rock city material, baby.